Studio Tamani, Alhaji Malifu. Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sapo idleuru September, sapo jambi jambi masili machapani na ejuin der Maison de la Presse, Bamako, njotino nono kabaruji miumaro ikalo. Konairi bangal diana ko wonte wadde to tumbutu to holita wel wattu jono go farne ma goddo to o waddi dum ko wadde to couvre feu ko bande 20h fa yotto 6h wattu jono no dewle de kabirte no nodde immirto du dum won tribunal commune nayobo do bomako do be mi tan 2022 ko yata dewle temede jetti kany immile ngal do tribunal hollati sababu mudum on pamtutu e zurnangal kikira hande so lambe jabi wakkati sappo jena yamde leydi mali ni kanyo kudwar ngaran hebbinde ko nayir bangal figol ballon do ne stade noddirte Alassane Dramane watara to abidjato di won sembe kabaruji di min tigino do kikira hande di bismillah modon e helate gouverneur region gondo nokku noddirte tumbutu ciagal waydi dena ko wondi e mate tonko be bi couvre fe fuddi le ngindi di ila altinere kenyen bamde noga yamde fa yotto yo jego yande bete hubbe kolliti wi du dum wadan wattu jono ko yata lewr tafe fa yotto no waydi dena ko wori le odo nokku micciteden wiide dido anyaaji bamama ciagal ko gallure de wondi e matude tiida laaji kanyen fa yotto ko boto mabbe gondo to attako wada fewde e mudum ko hono wori sita sitibe
le geni tumbutu wala societe civile politique e jabini o couvre fe ko watte le genni le wi kanko Boubacar Mohamed Maiga goto e jaddo le fedde société civile o lafi deere ko matte le genni ana hasngin dun jaati o holliti fa hande wi do ana nato sabe jamare rente le wi Amirou fedde noddirtane kafo nyamu Aliji Askofar kaindu holli ko hakkile gote o holliti fa hande wini genni to wali abe teme taton e ceban taton e taton leli ana hasngin hande e den e deere ko honcintal leedni yarra yeso e raison tumutu lafi deere ko heewi matama le genni tumutu lidde jonte jabbide sa pellande kewde wadama nukku ayre le genni tumudu le jontal jappine dun natin sabe hannen lana fe goto jippata ko genni tumudu li o watti miccitunde fa hannen wi progrès he jaado police judiciaire holli dabir an wonde fiede yalla yimbe wadbe fellande feti o bato an heba tonge o bonala ko wada alkamsar lewru septembre bangi genni ko noddete gourma raous horeb leedni holliti wi ko buri yimbe cebande jeegon civil en ka mangal pade wonku mai li o bonala
le on do wattu fu kambe yiwobe gundam gombe le gallure bomoko ne be ngadi noddango fewde la motino utta no ko yalla nyamdu jannat le ngalure gundam de nobe kolitiri wide dido kabaruji be dokki do wakande be jiddune do won premier ministre sogel kokkala mayiga kedde mo kanko noddete Moussa Ibrahim Touro yo goto ngod le ndedo fedde ko mo sifido en do faccitango sita sidibe
kongu le savez hein la region de Tomo
honone matirtono gennu tumutu anale lafi dejere kali tora sattude giddi ko boyi do sabi hannen me fi dabiriji me jandide hore be leednin yalla honone jamaare hebta fabre li onnuku ciagal mudun dabiriji fie yalla nyamir en nan mudum an heban nata ile raison tumutu fatade gundam mede duo nyamiri nadde ko heta jamare dabri du fie yalla sofer dogna moblaaji kan yimbe dawdo fu an heba wadde ya fito no muuri taw torrafu hewtebe me joddi gem kaldi e premier ministre gafa hannen mede woni fidi dabri kasin jandude gouverneur la morne kan hejaabe lamu fe damudum do di kabaru
c'est-à-dire les autorités administratives et communales
wattu jono yoga pelle politique gonde le leedi mede ndi kanya fa yotto pelle commune de kabar hakke bibbe adama en fu be bi e kaaja ko be kolli metti mabbe tafeno honno bonandaji ko de fewde e bato tumbuto ciagal muudo fedde no dete FDA sinde holli tiwi dana haaja ko njali wadde do hen faame yella hono dido bonandaji ngadiri yimbe le hono gabbe dido torraji du yella jungana yana e muude fannabe yeso seriya sita sidibe
le communiqué goto fedde habinton hakke bane adon ko ndete FIDH holliti bonalaji wada fedde e batnodete tumutu yo yeddi gon sariyaji fayido hakke bane adama ne fedde ana tetra lammal on tinno fiat dabiriji wada lugan goji yalla be yimbe wada di bonalaji an heba tonge to police judiciaire sarotobe yimbe lonbe hite ben ciegal mudundu fedde ndete ne Amnesty International kaydo holliti le communiqué goto himbare ko yimbe cefane e jene civil en kay mangal pale sappo e joy le fiande ne bato to yimbe lonbe hite ben yo yeddi gon sariyaji hakke bane adama Amnesty International ana teutra de gubelunbe hite tinno watta hakkile anta kasin yimbe bebe hani habdade e mu'en e watta hakkile e wargon civil en mere mere fa hannen le communiqué goddi kasin fede noddirtene comité de pilotage d'espoir Mali Kura, AMK, Kay Parti Sadi, Kay the Holy Timetum and Chagan or Bonalak Wada Fete or Badu, Levi Toradfo and Holy Tafahanen, Villa Fidet Kuwonin Ladin and a Satayade, Sukan Fu, Dube Holy Tele Communication. Fahanen, Parti Sadi, Holy Timetimun Kassin, Chagan Ibelun Mihiteben, Wadi Fiande, Dawargal Mangal Pade, Legeni Bamba, Kay Gau, Fatade, Fiande Wadan Fete, a Batu on. The Holy Tifahanen, we government and Hanfi Dabriji, Jordo Kala, a Amir and Ladin Kay Bal and Fu, Yala Jan a Dejere, and a Hebe, Ladin. Fatade.
Dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande to do page Facebook kanya compte Twitter studio tamani hejabe leedi malindi holita wed nati leedi Burkina Faso ni lamorde no dertende waga dugu ben jidi to lamido lamu hakunde jomo no derton Ibrahim Kulbali watto jono ben jide mudon do hono be kaldi e mudon hono ko kanko horeji leedi jo haja fa yotto attaque mo horeji leedi Asimu Goita hokki hono kanko no dertal Ablaye Maigo yottinay horeji leedi mo Burkina Faso tagal mudu do ben jihi leedi Niger ni ben jidi ton kanko no dertal Abdurrahman Chani do won lamido lamu hakunde nyaloma hando leedi Niger ni do kabaru yidi puddat do mi halni on kabaru hono dewle den gori so tama wiide non e kabbirte micite de wiidu non e kuntirte le ciudi dum won tribunal ngay Issa yottiki le suudu commune nayobo do pomako do be bi ko yaata dewle dum won temede jette chapande ju e jegom kanyen kuntato le hitane 2022 wattu jono kambe wombe tombe be mil sababuji kewde kanyen latto wakkati fu so dewle dani imo fa kebe famtar kedde sita sidibe kanyen Mamadou Samaseku
bamne yelimani yaade kajolu fa masina o kabar goto holita to yimbe jodi be den nokule be holliti wi kulleji kewdi ana sabbi bina bonude dewle den nokuje watti fu
ni kongol bamangol kongol guliraka du gota sababuji ceral gamenga gakajulu ko budi hewde bamundu fufna moni bernde gayri man kay doni don tagal ko bamundu ceral jokkan e kutuuji di sabbi jote gakajulu ga dewle kewde na habbe tawe bamundu be haklaji mun en lamda ga gamasina yuraf kawral
dewle watta kan kasin de kawral lewi kan Yakuba Dogoni, Gota Andrew Netago, Holiti Fahanden, we Bonalaji e Devle, Anna Sabin Bini, Duhon and the Devle, what they say, Mulman Handen.
La Manedon, La Rencontre,
Sayi Bangal Sifaji, Kaurte Hakundi, Wakar Jun O, could have the Yubi do Burriede, a Kabar Kepe, and then Devgal Hapangal do Ido Sifaji D, and a TD, Juta Bale, Kambaruna Hani, Fadi Devangal, Yimbele, Beda Andundri.
Sur le congé, ok, sur le congé.
And a TD Jati, Devgal Bona, yes. Saratobe dungu hollitita to nana kadija singari fofana kan yo gote e maisra gollo le tribunal communiste o holliti fa handen wi saratobe jati waawa bonde dewgal chagansu e fi dabireji yalla kawral an habbe hakune delondirbe didon
jongalle jiddo serudo gendunno neldan tal ke tribunal denno jizo fiyan dabere ta fonno jidude e bamontirbe be tinno fa hande yawtade no kawral hebete denno totta be sifa lebbi jegom yalla e be mi joyo so chagal tido watu di fuf bamontirbe na politi firtu de dogal gal den hoko nyamrore ceral ka watu mi jomo tototo sato natto sababu ko mandirbe yobabe motta kabaru ceral
mi tutunde wiile leedi malnin dewal anawa bonnede yeso yimbe saratobe sabe kulleji tati go mudun so gorko debbo hokki danum en dewal bona itbel mudun so be holliti be wawa wura nuko goto kasin tatbel mudun so taguji bondi matama e gorko ma debbo du ana sabmina dewal bonne
wattu jone kala on kabaru figol ballon salan o jabi don wakkat sappo e jena yamde leedi malindi waran fotindre leedi ko duwarndi don nokku mabbe mom no dita stade do Alassane Dramane o watara leedi ko duwarndi supporter en wombe leedi malindi ko heewi kay ana jeli wattu jono jewde dum be kolliti widdu o do macci so dan do jabi don dedo pide ballon waran natude e tariki Mamadou Samaseku
dun do yu derbi wona tan goto e derbi ngaji hakunde Côte d'Ivoire e Mali dido halaji yudi entraîneur Côte d'Ivoire Jean-Louis Gasset kanyen woni ko hali dun wattu kawrutal ndokobe kabaruji kanko Frank Kessi odun goto e piobe ballon leedi Côte d'Ivoire beddi wiide min pian leedi Mali mi landinani bangal hakillo e chaldi yalla faabaade sanne gubal gal e huncande hore weltare be leedi Côte d'Ivoire malinkobe taadali fi notade kado hala entraîneur Eric Seguchel holti wiide min ngari Côte d'Ivoire tun bangal teddugal o beddi wiide min gagni min perdi fuf wala ko dum weltata kam dum lato sababu andon no gordumi le Mali do honanto Côte d'Ivoire kabar mudun Irwisan, untaka majati li ranku wate yeso Mary Abidjan, so do the being ajidi. Kuwarta sapu ndokobe kabaruji e supporter en nangundi e jagabulembe sabi odo match amical jogorado hononi fiide kawrtal coupe d'afrique e le tariki kawrte hakuni dedo lede didde match ngaji tamadi tati jene ngadadi Côte d'Ivoire hebi kaw chili noga e juy wasi chili nay fiide sapo hedide de latiki match nilngaji leedi hondi hakunde Côte d'Ivoire Mali hebata kaw e le ngardo kawrtal chapan en bal jawmudun yo tagal futuro wattu 19h handi
en biyan jababu mudu salam do jebi so bami fa futuro julama o fu johon jod yodon yeso don ecran ngaji tele ngaji modo do mba he utton dido kabaruji fu wattu jonomin jotu on sanado mbawdon tadile mali fe mangal mudu kabaruji dir mba hebe do bem am ande to so ngadi application dum won mo sidio tamani on nono dini mura min via mo mere mere no ngadi honno on jehi do bem ande to do salam do jebi fande fe no konandi on do e sel yewtere mede de ana wodi wassalam yotre meden de waran yo wade dow rewbe micciti den wiide wattu juno kaldal e kawral hakkunde Mali Kagne e gube cinnide gal do kaldal e kawral kan hollita wi tan ko warta ko sina fode so basiji mbasa imade hakkunde mabbe rewbe le dum won gonnobe jewdo hono kabaru yi ngori il arande no dum won fedde rewbe le wonde le sa halleedi meden de hollita wiide dido kabaruji hokki dum ila ko boyi lamo tinno wattan hakkilo hono gedede ngori ton le bangeji goddi dow rewbe an gonde wadde imade rayno jam e dedirane yotre le leedi Mali ndim ba ben famtare ngare kede commune cita sirbi mum pewni on do hen mi joto on kala do mbodon talli malifa e mangal modu wattu joni mi joto no robel hedi be mi nokko no dirte do kite robel wombe nokko no dirte do mori bugu kanko lamido fedde de no dirte coalition des femmes du nord et sud o holiti wide ko wadi joni ko habbay hore mabbe fe woyi be kalni lamo tinno gede gonde ton be fu tete kaborde mudu en kabe kettinaka
mene sugini hannen sanne ciaggan lafi deedro ko mata le nukkuje jogaje le leedni ko sami bin hannen nyamri ana nok heber jaati nukko jogaje gaso dabri fiyama rabbe watti koyde mudu hen mide tijji di torraji ana wahi nende jogala sabi hono fu watti mun di torraji sunani joddal e kaddal
d'aller dans l'escalade à laquelle on assiste.
Wala fu ko min dartata so na jam e deedjer non kanko ummu tembeli gote lamido rewbel to banya garato o holitir wiide le o do nokku mo torraji cette muudo nyaloma hande no sanne. O wi arande ni le imadraji ngadaddi fedde makko de koydo muudo wattama hen.
Depuis que l'enana
giddi watti fudda ko wallene me fi dabriji honere rewbe ben kay suga be renite. Me holliti torraji mawdi me famtini gouverneur on kay amir en gelle fu fatare hore be suga be jogolbe dabri handi fiede yalla deedjer ana hebe.
Be kallafia
tumbutu ngallure andande sanne leedi meden di rewbe le gombe tombe bi an gonde wadde imadraji hokkude jamaande hakkilaji lobbi nyamoy aliji kanyun lami der o fedde kafoto tumbuto o yi wajibi sina yimbe elbe joddo kalda no watta so pamra
c'est mouvement zarni
mais yimbe lonbe hite ku he mabbe fu be amen no miran amen e gidra kambe ngo virfito kasin ana marani yipa djijan amen le gendido le gendi tumutu son awala bitta tamashek ata anjo bit arabo ma ana jogi bitta korborojo sa yehi le ladde de ndu be yimbe goto be tawata ton ana wada di bonon laaji ben han famde hannen wi kam yimbe ladde ben bonon laaji fukube watta torraji mudum de sagra mabbe robe watte david han do fiede hannen yalla joda kalda moda hakkune mabbe
rewbelbe be mbi fu kambe torraji di buri yottade e be gonde wadde imadraji du yalla koyde mabbe antawe no jam e deedere han hewtrede le leedi ndi non kanko no dirteedo Mariam Camara lamido wiltafto kayto hollitir wiide
si ya conflit
watti fuso walle anan nukku a tawan jamaar bur tambude fuye rewbe kan e sukaabe so jeewi hannen torraji ko watte sahin leedi feccere mudum fu do rewbe ben tan watte du sabe hannen so men rewbe men wa darade darorga mangal yalla di torraji an heba huncho sabi rewbe fu ko torraji hewta nukku to walle ne woni so na bibbe amen natto a tambe miirabe amen no dabiran han fiyade hannen yalla homa fu famine no di torraji
sensibiliser kanko andando kabar ne dako noddirte chefing sisoko o wi rewbe le be kettintake sanne fi so imma daraja ngade le leedi meden di
malheureusement ils ne sont pas toujours
rabbe mo hune fugo hale hannen heda taken mide tijji le nyol man hannen yimbe hewbe hakileji mun an hani weltade yalla rewbe ndu hala hunko me anan nane sab yogabe hannen jaati feso rewbe hokkama hala holliti torraj men be nangata no sobe gabe anda wi rewbe ndu ana dari e daroga mangal do kabaruji hunjide torraj
dans la résolution de nos problèmes
pelle tiagonto de rewbe le gon le leedi me indi collectivité darne mudi ana mawni sanne lamo sanwal imma daraji do an hani hettina debbe do kadde ten e kabaruji meden jowi do rewbe di je jeddira warore wassalamu.